Afira want to be that person you need. Afira want to be that someone you want. Afira want to be that creature you created. Help me find your way in me. Mold me again, I just want to be like you. Like a clay in the hands of the potter. Create me again, create me again. Pulira njagala nkufanane. Create me again. Omuntu wangu womunda. Create me again. Iye njagala kufanane. Create me again. Obulamu bwange buli mu mikono gyo, nkuuma Mukama. Omutima gwange ngussa mu mikono gyo, tondeka Mukama. Amakubo gange gali mu kibatu kyo, tonganya kubula. Era nkusaba bwe mbambula, tereza, nkyusa, nkuuma. Yesu, Teresa, Nchusa, Nkuma. Create me again, create me again. Kulira njagala nkufanane, create me again. Omuntu wangu womunda, create me again. Ye njagala kufanane, create me again. Njagala nkufanane, kulye kimyege. Omuntu wange womunda, kulye kimyege. Iye njagala kufanane, kulye kimyege.